Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imboni mvano yo kuri ya gatandatu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu mu 2018. Uyu munsi turaho umwanya batwandikiye batanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho kwa gatandatu ushize. Icyo kiganiro cyavugaga ku kibazo cyabaye mu mpunzi z'Abanyekongo ziri mu nkambi ya Kiziba iri mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Izo mpunzi zirenga 17,000 zageze mu Rwanda mu mwaka w'1996 zivuga yuko zagize ikibazo cy'inzara ndetse ngo zikaba zari zarambiwe kuba mu Rwanda. Zimwe muri zo zifata icyemezo cyo kujya kwicara imbere y'ibiro bya HCR biri mu mujyi wa Karongi kugira ngo ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rikemure ikibazo cyabo cyangwa se ribashakire ikindi gihugu bajyamo bitaba ibyo babasubiza iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byavuyemo rero gusubizwa mu nkambi ku ngufu, bamwe muri bo barapfa abandi barakomereka ndetse bamwe banatabwa muri yombi. Abatumire bacu muri icyo kiganiro bari Nyamuwombeza Ombe, umunyekongo wamaze imyaka 10 aba mu nkambi ya Gihembe ubu akaba aba muri Finlande, Felicien Miganda, umukozi w'ikigo Starlek gishinzwe gucyura no gutuza impunzi z'Abanyekongo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Enoke Ruberangabo, impirimbanyi akaba yaranaharaniye kuvugira impunzi z'Abanyekongo. Muri iki kiganiro kandi twanabagejejeho ibyo umukuru w'inkambi ya Kiziba Louis Maombi yavuze kuri icyo kibazo, icyo HCR yavuze n'ibyavuzwe n'umuyobozi mu bushikiranganje bw'u Rwanda bushinzwe impunzi n'ibiza Jean-Claude Rwahama. Twandikiwe n'abantu benshi bashaka gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro bituma twiyemeza gukora ibiganiro bibiri kuri aba batanze ibitekerezo. Iki kiganiro cy'imboni mvano muranagikurikira kandi kuri radio Humuriza FM mu Burundi, mukaba mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na Felenga Kwaya.
Gauza miryango ye ni BBC, ni BBC. Gauza miryango ye burya ni BBC nibyo.
Mere kuri baseka wa baseka Prosper uri mu Buholandi aratangira yihanganisha imiryango y'ababuza babo muri iyo nkambi ya Kiziba.
Icya mbere munyemerere mbanze ntange pole kuba kizwe cyangwa se kubagizweho ingaruka na biriya bibazo byabereye mu nkambi. Nihanganishe imiryango, ni ikintu cyatubabaje atari uko baza Abanyekongo ari cyangwa se abandi bantu bakomoka mu karere, ahubwo twababajwe nk'abantu b'umuntu tutitaye ku nkomoko cyangwa ikindi cyose. Rero ndabihanganishije, bihangane. Ikindi cya kabiri byambabaje ko inzego z'umutekano cyangwa se Leta y'u Rwanda itigeze iza mu kiganiro mwakoze ubushize kugira ngo twumve ibisobanuro bashobora gutanga.
Ariko ngira ngo washoboye kumva ibyo umuyobozi muri Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibyiza we yari yavuze, uriya witwa Jean-Claude Rwahama, ngira ngo byo warabyumvise.
Narabyumvise, ni nayo mpamvu byatumye saba ijambo, kuko abenshi impunzi zirabyivugira ko ibyo Rwahama yavugaga bitari byo. Wumvise ama audio yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo bavugaga rumwe na uriya muvugizi wa Midimari. Ariyo mpamvu wenda twatekerezaga ko kubera wenda BBC wenda mwari gushobora kumubaza ibibazo bikaba byasobanuka, kuko abantu ntago bari bagashobora kumva ukuntu polisi y'u Rwanda izwiho ubunyamwuga kuko babivugira ko ishobora kurasa impunzi zidafite kirengera, zidafite ikintu ari cyo cyose bashobora guheraho bavuga ko zarwanye.
Ariko bo bavuga ko bari bazanye amabuye batangiye gutera kajagari, niyo mpamvu bagombye gukoresha biriya byuka bihuma amaso.
Ibyo bintu bavuze birashoboka nk'uko bitashoboka, kuko harimo imvugo zibiri. Hari imvugo y'abashinzwe umutekano, hari n'imvugo y'abantu bagizweho ingaruka na kiriya kibazo. Duhereye ku bayobozi b'iriya nkambi, bavuze ko batigeze bari bicaye, kandi niba mwibuka neza ama video yagiye acicikana ntekereza ko abantu benshi barayabonye bari bicaye baririmba ntekereza wenda mu rwego bavuze ko babarwanyije ni gihe wenda ico gihe bavuga ko batangiye kuraswamo ibyuma biryana mu maso wenda nk'abasore ibyo ntabwo nabihakana wenda bishobora kuba byarabaye bashobora kwirwanaho wenda polisi itangiye kubakubita ariko sintekereza ko cari ikintu cari gutuma bakoresha ziriya mbaraga zingana kuriya ku buryo hari gupfa abantu cyane ko hari ubundi buryo bari kubikemuramo kuza kwicara ese iyo babihorera bakicara hariya n'inzara yonyine yari kubahakura kuko ntacyo byari bitwaye ibyo ni ibintu bimenyerewe mu myigaragambyo imyigaragambyo bari bakoze nta kintu na kimwe yahungabanyaga
ariko ibyo Jean Claude Rwahama yavugaga ko bashatse gukemura ikibazo mu buryo bunyuranije n'amategeko y'u Rwanda
sinzi niba ziriya mpunzi ziri mu mategeko y'u Rwanda ngira ngo uko mbizi impunzi zose ku isi zitari ziriya za kiziba zigengwa n'amategeko mpuzamahanga kandi ntabwo ziriya mpunzi zigeze zijya kwigaragambiriza imbere y'akarere cyangwa se y'intara
aha ariko zigaragambirizaga mu Rwanda ni ku butaka bw'u Rwanda hari amategeko agenga kwigaragambya kubisabira uruhushya no kubikorera mu buryo amategeko biteganya
byo birashoboka ariko ugereranyije cyangwa se wumvise akababaro ziriya mpunzi zavuganye ni nacyo abantu bibaza birasa nk'aho ziriya mpunzi cyangwa se bariya bayobozi b'impunzi bari bamaze igihe basa n'ababisaba byari bigeze ahantu bakora imyigaragambyo kubwira noneho ngo bigaragare ko akababaro kabo kashobora kumenyekana ariko nta tegeko bari bishe uko mbyumva
ariko ubundi iyo ugiye gukora imyigaragambyo ubisabira uruhushya urumva aho ngaho ibyo Rwahama yavugaga atari byo
Rwahama ibyo yavugaga impunzi ntago ariko zibibona ari nayo mpamvu byakagombye gusobanuka kuko uretse n'ibyo ngibyo hari n'ibindi Rwahama yavuze impunzi zo zinyomoza ari nayo mpamvu abantu baheraho ko bavuga ko ibyo Rwahama yashoboraga kuvuga cyangwa yavuze ni ibintu abantu badashobora kwemera ijana ku ijana kimwe yewe n'ibyo wenda impunzi zarivuze zose ntabwo nazo twavuga ko zari by'ijana ku ijana ariko byibuze hari bikeya dushobora guheraho
ibyo ni ibihe
impunzi zari zimaze igihe zihangayikishwe n'ikibazo cy'inzara icyo ngicyo leta y'u Rwanda irakizi impunzi zivugiye ko hari ikibazo cyo gushyirwa mu byiciro by'ubudehe kandi atari abanyarwanda
ariko ibyo wumvise ko Rwahama ibyo ngibyo yavuze ko atari byo ibyo batekerezaga ko atari ko leta y'u Rwanda bishakaga
ntabwo Rwahama yigeze abihakana niba mwibuka neza yavuze ko mu rwego nyuma yaho ibiribwa bigabanyutse ku rwego rw'isi bafashe ingamba zo kugira ngo bashire bakora ibarura kugira ngo bamenye impunzi zifite zikeneye ubufasha n'impunzi zidakeneye ubufasha urumva ibyo ngibyo
iyo ni HCR
Rwahama yavugaga ko leta y'u Rwanda ifatikanyije na HCR kugira ngo bamenye ko
aho rero Rwahama yavugaga bitandukaniye aho ngaho nuko impunzi zo zivuga ko ngo iwo wari umugambi wo kubagira abanyarwanda Rwahama akavuga ati ibyo ntabwo ari wo wari umugambi wa leta y'u Rwanda
sinzi uwo twakwemera hagati yabo bombi umuntu nyiri bwite yivugira n'undi uri muvugira institution runaka ariko reka nabaza mbonye umwanya nabaza Rwahama kuki izo gahunda zitari mu nkambi ziri mu nkambi z'abanyekongo ziri muri Uganda n'i Burundi no muri Kenya
none icyo ni ikibazo cya leta y'u Rwanda cyangwa ni ikibazo cya HCR hamwe na PAM bari bagabanyije inkunga bari basanzwe baha impunzi
Ibyo ngibyo byari kuba byiza ijya kuba ari program ya HCR ubwayo, ariko Rwahama wenyine yarabyisobanuriye avuga ko ndetse nanasomye n'ibinyamakuru, hari ikinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda, icyo kinyamakuru gikunze kunyuzwamo inyandiko nyinshi zisa n'iziri officiel.
Icyo ni ikihe?
Bihakana ikinyamakuru bita Rushyashya cyavugaga ko nyuma yo kubona ko ibiribwa bigabanyutse, Leta y'u Rwanda nk'uko ihora ifasha impunzi, yakeneye kugira ngo ibafashe mu buryo ibashire mu rwego rwo kumenya abakenye cyane n'abadakenye cyane, ndetse nibarangiza babashire muri za gahunda zindi za Leta. Icyo kinyamakuru kirahari, cyasohoye iyo nkuru. Byumvikane neza ko ntabwo nanze izo mpungenge cyangwa se ubwo bufasha Leta y'u Rwanda yari ikeneye kubikora, ariko iba yarabikoze mu buryo bugaragara bwumvikana, naho iyo ikintu kimenyekanye bakongera bakagihakana ntabwo ukuri kwabyo wapfa kukumenya. Ari nayo mpamvu umuntu yakumva ibyo impunzi zavugaga kuruta ibyo umuvugizi wa ya ministeri ishinzwe impunzi yavugaga. Ni nayo mpamvu rwose abantu bashyiramo amakenga bakavuga nti kuki hatabayeho ibiganiro ngo ibintu bi officiel bimenyekane, ariko boye gusa n'ababigize ubwiru kandi impunzi zonyine zibyivugira ku buryo utashobora kumenya uvugisha ukuri n'utavugisha ukuri.
Ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze, Baseka wa Baseka Prosper.
Murakoze cyane.
Undi watwandikiye ni impunzi y'umunyekongo uri mu nkambi ya Gihembe iri mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Yanze ko tuvuga amazina ye kubera ikibazo cy'umutekano, aratangira avuga ukuntu biriya bintu byababaje.
Biriya ni ibintu byatubabaje kuba Leta y'u Rwanda yaratwakiriye tuyihungiyeho ikatukorera nka biriya, ku buryo byateye guhahamuka ku muntu w'umubyeyi twari tumeze nk'abahungiye, ariko bikaba kuriya ni ibintu bitatunejeje kabisa. N'amahanga yose arabibonye, kandi namwe banyamakuru ndumva mwaragiye mubyibonera uko byari bimeze.
Ya ariko nubwo uvuga ngo twagiye tubibona, wumvishe uko Leta y'u Rwanda ivuga ko bariya abantu bo muri ya nkambi ya Kiziba bakoze ibintu binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda.
None munyamakuru note wavuga ko Leta yavuga ko ngo yakoze ibintu binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda ku bantu batari bafite intwaro ngo babarwanye, kandi ko bavugaga ibyerekeraga ku burenganzira bwabo, nta masasu bari bafite nta mbunda.
Ariko bagiye gukora imyigaragambyo batabibwiye ubutegetsi, batasabye uruhusa, batahawe uruhusa.
Ni ukuvuga ko ibyo bakoze ni ibyari byuzuye umutima wabo byasesekaye ibyigaragara inyuma, kubera byabaye igihe kirekire hari ibintu burya bitari kwihanganirwa, kandi ukabona impinja burya zirambaraye hariya, ukabona abana bameze nabi cyane bari gupfira mu maboko y'abana y'ababyeyi babo, ukumva ni ibintu bitari bishimishije.
Hanyuma mu nyandiko wanyandikiye uravuga yuko namwe aho ngaho mu nkambi ya Gihembe mufite ubwoba yuko namwe ibyabaye kuri bariya bikiziba namwe byabageraho.
Cyane rwose.
Gute?
Nk'uko natwe twagize ubwoba, kuko iyo bavuga ati ntabwo dushaka ko ukominikana na mwene wanyu w'Ikibuye cyangwa ngo ugire icyo uvugana nawe.
Uwo ni nde wabibabwiye?
Abayobozi batureberera hafi n'abanyarwanda nyine.
Oya, tubwire neza, aho mu nkambi ya Gihembe abashinzwe inkambi nibo bababwiye ngo ntago mugomba kugirana icyo mwavugana n'abantu bari muri iriya nkambi ya Kiziba?
Yego.
Babibabwiye ryari?
Ni ukuvuga ngo biriya bintu biba ntabwo wafataga telefone ngo ube wahamagarana namwe nawe nyirukibuye uko ni ibintu byari bibujijwe kuko wabaga washaka kugira icyo uvuga ukaba nakurikiranwa ugahamagazwa
uretse gato tubwire neza ni itangazo bashyize mu nkambi nibyo baje bakabatangariza bababwira byagenze gute
nibyo baje baravuga
ninde waje kubivuga
n'abayobozi abo bita ba midimare niki barabare mu nzego nyine zicungerera inkambi ugasanga barakurikirana umuntu
uretse gato byagenze gute baje ryari niba wibuka bigenda gute
numva kuri 20 hagati ya 20 ari bwo biriya bibazo byabaga abari abo hakurya batwerekaga amafoto y'ibiri kubera nyine iyo hakurya ku buryo babishe yaringaga ariko natwe byatugeraho noneho bite na emosiyo zikatubabaza umuntu yavuga namwe na mugenzi we ugasanga ni ikibazo arakurikiranywe ati ngo arashaka ati kuba yagumura bagenzi be
hari uwigeze akurikiranwa
yesi barahari babiri
barafunzwe byagenze gute
barabahije ariko bagira amahirwe ntibababona baragenda bihishahisha bavuga ati barakoresha za WhatsApp bakoresha za Twitter ati bakoherezanya amakuru gutyo ariko baza kubakurikirana ariko barihisha ntibababona
none ubu ntabwo ari mu nkambi barahunze
bavuye mu nkambi ariko nyuma abashinzwe wenda bashobora kuzagaruka bimeze nk'aho biri guhoshoroka ariko icyoba ni cyinshi kuba bakurikiranwa
hanyuma mwebwe mutewe ubwoba ni iki kuko ibyabaye ikiziba ntabwo ari byo birimo birabera aho ngaho iwanyu igihembe
ariya amafaranga bavugaga natwe niyo nirwo rugero turiho ugasanga uwashaka kuzamura intuza igitekerezo cye ugasanga atari mbese ubamushyiraho intuza iterabwoba
none kuki niba ari icyo kibazo mufite nk'uko bariya bakizi babivuga kuki ibibazo byanyu mutabishyira abategetsi mukabicisha mu nzira inyuze mu mategeko
ureba rero wowe akabwiye ari we uri kugukurikirana ukabura undi waba wagezaho igitekerezo cyawe mbese ukabona ni ibintu bibabaje kabisa
none ubu mugiye kubyitwaramo gute
urabona dufata amafaranga 95 ku munsi buriya 95 kuvuga ati wayarya mu gitondo ukayarya saa sita ukayarya ikigoroba ukayakoresha mu munsi ayo ngayo ukumva ko atageze no ku mugati mbese ukumva ko ari ikibazo kabisa
none mutunzwe n'iki ubu ngubu
ni imibereho mibi nta kundi muntu yabigira aratuza ugasanga abana bazigunze abana bafite imibereho mibi bitewe na kwa kutabona indyo yuzuye iki ugasanga ni ikibazo
ariko ni icyo kibazo cyonyine mufite nta kindi
urebye ni icyo kibazo ku kwezi ugasanga turafata ku mutwe w'umuntu 500,000 bo bariya byarabarenze bananirwa kwihangana nizo ziriya foroshe za leta zabakozeho ariko burya ni umutima wari wenda kumeneka ariko babisesekaza hanze
none ko hari ibindi bibazo bavugaga bijyanye ngo no gushyirwa ku rugero rw'ubudehe ibyo bibazo mwebwe ntabyo mufite
minisitiri w'ibiza n'impunzi ibyo yigeze kuza abivugaho ariko ntabwo bigeze bagira ute ntabwo twebwe turabijyamo ariko bavuga ko tuzabijyamo ubu ngubu ikintu cy'icyoba bitewe n'uko bari gutuza ariko bameze nk'abagoswe bari mu ruzitiro nta kwinyagambura bihari. Ni ukuvuga ati natwe ushaka utanga igitekerezo nta gitanga bitewe no kuba ati ndakurikiranwa ndafungwa, ugasanga niyo waba ugifite ugatuza ntagire icyo uvuga rwose.
Urakoze cyane ku bitekerezo utanze.
Murakoze cyane.
Hari n'umunyekongo uri Masisi ahitwa Ngungu, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe watwandikiye. Theophile Mbemba aratangira ahamagarira bene wabo gusubira muri Kongo.
Ubwo bariya bagenzi bacyo barira bavuga ati baratesetse hariya, kandi tuzi neza ko bagiye bavuga ngo ni igihugu cyiza gitema amata n'ubuki, twashaka kubwira ngo babirinduke baze mu gihugu tukirimo tubane. Kandi bagenzi babo se barahariya hano muri Kongo Masisi fashe gicanga, hari umwungi n'ubwitwa Mushaki, haratuje n'ahantu habo tuzi yuko bagombye kuhatura ndakibazo. Ubu rero kwebwe turi anga ndiyo dufite umutekano muke, ariko baje baza tugafatanya tukarwuka nta kibazo kihari.
None urumva ibyuvuze bitavuguruzanya, uravuga ko aho muri ari umutekano muke, warangiza ukavuga ngo nibaze dufatanye?
Ntibivuguruzanya, ahubwo mfite impamvu ituma mbivuga. Ubwo nimba mvuga ngo hari umutekano muke ariko baze tuhabe, ni uko wumva amasasu ntibyari ngombwa ko kagombye kuvuga. Hari igihe usanga hari amasasu wenda ugasanga ni abasirikare bagwana ubwabo cyangwa abapolisi ubwabo cyangwa umuridere akitukuza, ariko noneho tukabana tukarwubaka hamwe nabo tukareba ko hari umuntu ugomba kuza kubacokoza, kuko twizera ko ndawaza kubacokoza. Nibaze tubane, niba umutekano mukari guhari baze tubane tuwushake,
mbere
kurira ngo no bafite ikibazo hakurya. Kandi baragiye bavuga ngo ariyo amahoro te n'abari barabirindutse kwanga umutekano muke,
ariko ntago bahunze ubusa, bahunze ikibazo cy'umutekano kuko babonaga ubuzima bwabo bugeramiwe. Niyo mpamvu
none ko bahunze babona ubuzima bwabo bumeze nabi, ubu ngubu bari kurira bavuga ngo bamerewe nabi iriya ku kibazo ki. None maze none bafite icyo kibazo cyatumye bagenda bagarutse bakazanga tukabana, ubwo mutekano kare ko tutawufite ni muka ariko gurahari, ariko niba baratabaza ngo iriya birutwa no kugira ngo babe mu ngambara z'amasasi bere kwicwa n'igara. Yes, twe dufite amasasi hamwe na hamwe, ariko nakubwiye hariya Mushaki n'ahandi cyangwa hari indambara amasasi ahari hirya no hino hatuzengurutse, baze tubabane bere kwicwa n'iyo nzara. Abo masasi barira ngo bayabemo baze barebe ko gahari, noneho ngaho journaliste bazakwibwirira.
Ariko yaba HCR yaba na Leta y'u Rwanda baravuga yuko impamvu batoheza abantu bahunze ahantu hatari umutekano ni ukubera amategeko mpuzamahanga, niko bivuga.
None babatayigirasiyo nzara noneho ndibice niyo barahunze amasasi banagafuga kwayo.
Ya ni ikibazo nyine nabo bavuga bati iyaba bari baje tukacyumvikanaho mu buryo bunyuze mu mategeko, icyo bo banga baranga yuko bariya ziriya mpunzi zagiye gushaka gukemura ikibazo mu buryo bunyuranije n'amategeko.
Ayo ni amategeko n'amategeko wenda hari mpuzamahanga cyangwa se na ngo iyo umuntu ari gusamba arasamba agatera akaguru hirya no hino, ubwo wenda bo bari gushaka inyungu zabo ngo bazishakire Leta y'u Rwanda, bishaka inyungu zabo ngo zishakire mu mpunzi. Kandi nazi sere ndumva nta kazi
n'abatanzi inyungu ze mu mpunzi,
inyungu za politiki, inyungu za politiki communauté internationale. Tuzi ko communauté internationale ifite pourcentage ihereza abo bacunze izo mpunzi
amahanga. Ayo mahanga urimo uravuga amafaranga bayacisha mu miryango yabo nka PAM cyangwa CHR, ntabwo bari Leta y'u Rwanda.
Nuko nuvuga ko Leta y'u Rwanda itafite inyungu si ku buryo kigomba kuriha bariya bantu baba babacungira ubwo mutekano bavuga.
Hari izo wabuzise
inyungu za politiki ndizabura gusa icyo nasaba nibaze kuko twebwe hano turi ufatanye ubwo mutekano bagiye bavuga ndi guhari baze barebe tuwishakira ubwacu mu gihugu bitangira gutabaza kandi bagenda batubwira ngo bagiye mu gihugu gifite umutekano nuko hano masisi ndagoza ngo ndahanduruna imasisi siritere nibaze ubwo ndakubwira abanyamombe za bose barababwira ati nibatahe nibara abakongomani koko nibatahe ariko tuziko binagoye kugira ngo Rwanda rubarekure uko ruzitwaza n'umutekano mukeya
ariko uravuga nyamuhombeza ntuvuge ibyo ba Enoke Ruberangabo ndetse na Felicien Miganda bavuga ko nubwo baza ariko baza baciye mu buryo HCR na leta y'u Rwanda babatunganyirije kugira ngo bataza mu kajagari
none barabuzwa n'icyo kugira ngo bakorere kuko tuzi uko inyungu za politike zibaho harabuzwa barabura iki kugira ngo bagire ikundu babiganira babacure atamanzije batabaza bari babice patiko bahunze bakariya bakaba baramaze kubicamo ibyo nibyo bakeneye.
Ok, ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze bwana Théophile Mbemba.
Nanjye ndabashimiye ariko mudusedire mubabwire wenda kw'amaradiyo gazaga bayumva batahe baze
barakumva
ndakibaze murakoze rani ndabashimiye.
Okay. Undi munye Kongo uri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Fidele Mukanyi yifuje gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro ariko ndabanza kubiseguraho kuko umurongo wa telefoni we utarumeze neza
kubijanye n'iriya hari hariya mu nkambi ya Kiziba zabaye ku mpunzi zabaye ne washobora ngo bantu nkambi nk'uko nazandikiye u Rwanda n'igihugu tuzi ko ari igihugu cy'amategeko kandi igihugu abashi bajyamo bakumva ko bakubona amahoro n'ubwisanzure. Ejo bundi rero kiriya kibazo cyavuka abantu bavuga ko yishwe n'inzara leta yafashe gahunda yo kubashyira mu budehe babona yuko ari ikibazo ibo batashobora kwihanganira ibo barasaba hashe irashaka ikintu cyangwa se ibasubize mu bihugu cyabo kuko batobasha kuba abanyarwanda atarakoresha leta yabo yuzuye gikongomani.
Ariko wumvishe yuko uriya muyobozi wo muri minisiteri ishinzwe impunzi n'ibyiza mu Rwanda Jean Claude Rwahama ibyo yabihakanye akavuga ko atari byo.
Oya dike trazi ukuntu bakora nora si impunzi baje kubesha bakazira mu muhanda zikaza kuvuga ibintu byo kubesha nuko bafite inzara nuko bafite ibibazo kandi ibyo bibazo none bitangiye ku bwanjye mbona ko ariya gahunda ya kera yatanguye kuva kera twebwe nk'abantu batuye mu Kongo bavuga ururimi tuvuga nyine rw'ikinyamurenge ni ibintu tumenye twebwe igihe baza batubwira ko baje kudutabara bamaze kuvuga ngo bari kudutabara umugambi wa mbere batubwiye ngo bashaka kutujyana mu nkambi kugira ngo bashe kubona operasiyo neza
ubwo hari ryari
ariko icyo cyose ni
96 97 96 97
batubwiye ngo bashaka kudutabara ariko ngo bagiye mu iwacu tugende tuje mu Rwanda tube mu nkambi bagiye gukora operasiyo zogaruka amahoro yarabaye.
None abo ni bande babibabwiye?
Ni leta y'u Rwanda
yabasanze aho ngaho muri Kongo niho yabasanze.
Inama zakozwe zakoranywe n'abantu bakuru abashefu abalideri ariko kubera yuko tutashaka kuva mu gihugu cyacu twaravuze ko tubazarwana barwane niba dupfa dupfire mu gihugu ubu rero urabona ko hafi impunzi zitanze none dore ikibazo tugiye guhura mu Rwanda njye mbona biriya kuva ngo bashe mu budehe kwa ngo babatakarira ubwene bw'igihugu bwabo
ariko ibyo
none inyungu zo muri Kongo ejo ejo bundi
ariko ibyo si byo wowe urimo urabyemeza kandi uhagarariye leta y'u Rwanda ngo ibyo yarabihakanye avuze ko rwose leta y'u Rwanda idashobora guhindurira abantu bafite ubwo bwene gihugu bwo hanze kugira ngo ijye kubagira abanyarwanda ko icyo cyari ikibazo cya HCR yo yarimo ishaka kugira ngo ibahindurire uburyo yagombaga kubafashamo.
Nasi urumva leta kubera niba birayicica abantu urumva yaje tuvuze yazemera
ukuri muravuga ko leta yica abantu ntabwo leta y'u Rwanda ivuga ko yica abantu ivuga ko aba bantu bateye akavuyo bagatera amabuye bakomerekeye muri urwo ruvunge rw'iryo bintu byabaye aho ngaho icyo gihe.
Nonese abaturage barimbokoboko bishwe n'inzara urumva imbaraga zo kubafasha amasasu zari ngombwa vraiment.
Oya bavuga ko ari amabuye bafashe amabuye, bavuga ko ari amabuye bafashe
amabuye ikibatoza birukanisha abantu izuka za criminelle bagahunga yego se nukubesha nyene uba ko ari ukubesha muzizari zishwe nizanza zishobora gufata amabuye ngo zigende zije kugana kandi polisi y'u Rwanda tuzi n'imbaraga zayo.
Ariko wowe
kintu bakoze ni
urabihakana ko ibyo bidashoboka, ariko ntago wari uhari. Kuki wumva iby'impunzi ariko ntiwumva ibyo Leta y'u Rwanda yivuga?
Nta kundi babikora no guhakana gusa, ariko nje ku bwanje numva ko bari abaturage bavuga ariko kuri kuko ntago bagiye bakambika kuri birahari bareka amadroit zabo zaba bakwazereka amahoro nta kuntu boraswa ngo abantu bagere karakagene.
Ngaho urangiza ibitekerezo byawe.
Ibitekerezo byanjye rero nkavuga ngo nimba koko abantu bacafite iwabo ngo bareke batahe hashtag irahari ibatware ibasubize mu rugo zabo ngo bapfa bishwa so izayica nabi mugani yamuvugizi wawe uriya mukuru w'inkami yavuze ati ntigira ejo ntabwo nzagira akaje bitewe ahubwo wapfa nabaza mu gihugu cyabo hari amasambu hariho abavandimwe basize tuzabakira
ariko ibyo ngibyo ibyo Leta y'u Rwanda ntiyabyanze, gusa icyo yanze yuko babikora mu kavuyo. Yaravuze reka bikorwe nk'uko amategeko abigena.
None se ibo ibyo basaba n'icyo amategeko ntuzi ko umuntu afite droit kureka izo yifuza turiyari n'impunzi yumva afite akaba ko umuntu afite kwa exprima.
Nibyo Leta y'u Rwanda nyine yavugaga ngo babicishe mu nzira yo kumvikana, niba hari ibyo bibazo bafite babone inzira yo kubikemura mu buryo busanzwe bukorerwa mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda.
Ewe numva yuko bashaka kubarekura kugira ngo ejo bundi bazobushobora bakoresha mu nyungu zabo bwite, mu nyungu bakunda gukora muri Congo. Ariko abo bantu barabakurekurwa ibyo basaba, niba babona koko kintu nabashobora kuba neza mu mahoro babagarure muri Congo.
Ndagushimiye ku bitekerezo utanze bwana Fideli Mukamyi.
Murakoze rwose nawe bwana journalist.
Hari n'undi watwandikiye uri hano ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububirigi, Rudatenguha Nsamira Michel, aratangira yunganira abatumire bacu ku mateka y'icyo kibazo cy'impunzi z'abanyekongo mu Rwanda.
Murakoze kumpa ijambo. Ngiye kugira ibyo nongeraho kubyavuzwe, kuko ibyavuzwe nabyo byinshi ni byiza, ariko mbabarire mbere ku amasezerano ya mbere y'amasezerano yagiye avugwa muri ibyo. Mu 1998 habaye masakre y'umudende ya kabiri, kuko hari harabaye ya mbere mu kamera ya mbere na kamera ya kabiri. Aho habaye amasezerano yabaye hagati ya Leta y'u Rwanda n'iya Congo. Wari ukuriye intumwa za Leta ya Congo yitwa Mwenze Konguru, n'ubu aracyariho. Wari ukuriye intumwa z'u Rwanda ni Abdul Karim, nawe ngira ngo aracyariho. Bagera ahantu bananiranwa, Abdul Karim abwira Mwenze Konguru ati barambwiye ngo bihagarike, ngo noneho ngo iyo mishyikirano izaba hagati ya Vice President gihe yari Vice Kagame yari Vice President na President w'icyo gihe yari Kabila, Laurent Désiré Kabila. Bataha batemeranyije bategereje ko iyo mishyikirano izakomerezaho. Ariko Congo yari imaze kwitegura icyo gihe kuri Goma, hari umuguverineri witwa Kanyamahanga Leonard yarapfuye. Yari amaze kwitegura kwakira impunzi buri munsi 200,000. Ibyo birahagarara.
Ibyo ngibyo utubwiye wongeraga kuri bya bindi Felicien Miganda yavuze bya tripartite yari yabereye i Kigali ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2010. Hanyuma n'ibindi byabaye ku tariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi muri uwo mwaka wa 2010. Nibyo ngibyo wongeragaho?
Ibyo nibyo bibanziriza ibyo byose. Byabaye muri 1998.
Na HCR yari irimo byari bigamije gucyura impunzi zo ku mpande zombi.
Yego, kuko na Marene na Madeleine Albright na kumu ministre warushinzwe umubano n'amahanga icyo gihe yari mu karere, nawe yaravuze ati
agomba
kuba na ankete. Iyo ankete niyo sinzi aho yagarukiye, si nakurikiranye cyane, ishobora kuba yarabaye ariko ntabwo nyizi. Mu biganiro bagiranye HCR ntabwo ngira ngo yari irimo, kuko bageze ahantu ari Leta zombi gusa zivugana, HCR ariko ngira ngo nawe yagizemo uruhare rwayo.
ngaho komeza
ubico gihe rero ntacyahindutse kuko kurikije ibyo byaba bavuze ntabyo nongeraho cyane nka uriya mugabo nyamumbeza
ombe
baramubajije bati ese urahamya koko ko hari ingabo za z'impunzi zikorera mu ngabo z'u Rwanda ibyo yavuze ni ukuri kuko n'imibare irahari ibyo bita statistique nabwo urugero hari uwo ndetse imuvuga mbabarire umutegetsi waho ngaho abasirikare bamurinda bari baraba abanyarucuro n'abanyamasese gusa wari ubakuriye niwe wari umunyarwanda wenyine ari umwe
uvuze ngo umutegetsi wa hehe
u Rwanda mu bategetsi ingabo zamurinda gumwe muri bo yarirwaga n'abasirikare bavuye mu bana bitwa ngo nabana b'impunzi bava muri rucuro kugira ngo uhe ubuhamya buhagije ni masisi uwari ubakuriye akaba ari umunyarwanda
n'abantu wiboneye nibyo uvuga gihamya wowe uzi ufite
ibyo mvuga nibyo niboneye kandi n'ubuhamya mfite abasirikare barindaga umutegetsi umwe mu bategetsi b'u Rwanda abasirikare bamurindaga nabavuye mu nkambi ya za Kiziba bavangwa n'ikibuye niko babita cyane mu babivuga ariko bari bavuye muri izo nkambi za Kiziba na Kibembe noneho wari bakuriye rero muri izo ngabo zarindaga uwo mutegetsi niwe yari umwe ari umunyarwanda abandi bose ari umutegetsi ari abakongomani bavuka muri rucuro n'amasisi
Ariko se uwo nguwo wewe wiziye yari yavuye mu nkambi ya Kiziba cyangwa mu nkambi ya Gihembe
ntabwo ari umwe
bangahe
bari abasirikare 35 wa 36 ni wari umunyarwanda
abandi bose bari abanyekongo
bari abanyekongo
ubwo hari ryari
muri 98
nawe urahamya rero uremeza ibyo nyamombe zaombe yavugaga
ndabyemeza niyo mpamvu nguhaye ni urwo rugero naho byo kuvuga ibindi byose biriho nabyo ikibabaje nuko izo mpunzi zisaba gutaha nangwa kugira ngo zibone ikindi gihugu cyazakira ariko ntibari bakwiriye kuzikora ibyo babigiriye nubwo bakubagana kubera imyaka bamaze benshi basa naho bavukiye hari nangwa baje ari impinja nyuma y'imyaka 22 abantu bari hariya bahakuriye bari mu buzima buri umeze kuriya bashobora nabo gukubagana wenda birashoboka ariko si bakwiriye gukubitwa nka ziriya bakagira aho bakoresha imbunda nyazo icyo niyo kibazo kibabaje
ariko ibyo ngibyo leta y'u Rwanda irabihakana
ntabwo mfite ubuhamya kuko nange sinabihamya bashobora gukubagana ariko nabo n'izi za media nazo zishobora sinazemera cyane ku 100% ariko ibyo numvise bivugwa mbere yuko numva n'iki kiganiro narabajije kuriya Maombi ndungu ndiba ndi
Maombi Louis Maombi ni ukuriye iri nkambi ya Kiziba
nakurikiye hari abantu banyohereje audio ye uko namwe mwayifashe nabandi ko bafashe ibyo numvaga ibyo abwira abantu ukuntu batewe ibyo banyohereje kuri aya smartphone yacu avuga uko byagenze nuko bahisemo biriya ariko hagize abandi bakubagana ntabwo navuga ngo ntibakubaganye ariko nabo abategetsi ni nk'umubyeyi iyo umwana akubaganye hari n'ukuntu uko umuntu amuhana ariko ntamwice aho rero naho niba koko abo bapfuye nahashari umubare yatanze bapfuye n'abari mu bitaro nabo singira ngo baribesha kandi bahari bafite ababahagarariye ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bibabaje ariko ibindi byo icyo nshaka kuwongeraho ni kimwe iki cyatumye iyi mishyikirano yose guhera muri uyu wa mbere wa 98 kugeza kuri ya nyuma y'aba Felicien Miganda bavuga biteguye nabo kuki itubahirijwe icyatumye itubahirizwa ni iki aho niho abantu bagomba gushakira umuti naho kureba iby'impunzi zikora zigaragambya kubera kubaho nabi
ariko se biriya bose bavuze ugasanga nkaho basa nkaho bose babihurizaho byuko ari ukubera ko muri Kongo hari umutekano muke ndetse hariya muri Kongo hakaba hari impunzi z'abanyekongo zakuwe mutwabo n'umutekano muke zikaba zigera ku 100,000 iyo ntabwo ariyo mpamvu
ntabwo ifatika gusa tukubera iki Enoke Ruberangabo yabivuzeho ntabwo tubamo muri Kongo ngo hari umutekano mu by'ukuri watuma abantu bataha dukurikije ibiriho mu gihugu ariko n'abariyo umugani wabo bariho bariho nabi ariko bari mu gihugu none se abo bapfira mu nkambi kuba bivuzeho nabo bicwa no kuba bigaragambije biturutse ku mibereho mibi nabo bitandukanihe n'impunzi biraro ibirutanwa no kuvuga sinaba mahombe ngo mvuge ngo aho kwicwa n'izana na kwicwa n'urusasa nje sinabivuga ariko nabwo agahinda haragahinda bari bafite katuma bavuga ibyo dakwiye no kuvuga
ariko se ku bwawe wumva bataha
gutaha bashobora gutaha kuko niba nkuko miganda yabivuze niba abandi bagereho bakaba bakiriho kurikije ibyo yavuze kandi bakaba bakirwa kandi akaba ariho nibigo bigomba kubakira kuki badashobora gutaha none se bareka none bashakira ikindi gihugu bo nibadashoboye kubafashiriza hariya ngira ngo kimwe cyaboneka none bakareba nibura ngo he kugira icyo cyuka kibaho cyo guteranya ibihugu biturutse ku mpunzi zakiriwe n'ikindi gihugu kuko impunzi nkaziriya zipfa abantu bashobora gutekereza ko igihugu cyazakiriye kizifashe nabi kuko se HCR nta mbaraga ifite mu byerekeye umutekano w'impunzi ufite imbaraga ni igihugu cyabakiriye ikindi cya kabiri navuga impunzi z'abakongomani ziri hirya no hino barabivuze cyane cyane z'abatutsi nazo zino mu bindi bihugu hari ziri muri Uganda nzi hari ziri muri mu Burundi ariko kuva aho intambara yabereye guhera muri 1996 kugeza n'uyu munsi impunzi zifite ibibazo zitera ibibazo biturutse ku mibereho barimo biturutse se ukuntu babifashe nabi byose nta buhamya bifitemo bihagije ariko izifite ibibazo ni ziri mu Rwanda gusa kugeza n'uyu munsi
ariko iziri mu Burundi zagize ibibazo tukajya tubavugisha batubwira ibibazo bagiye bagira ku buryo zo zafashe n'inzira zigashaka gutaha n'amaguru izo nazo zagize ibibazo
ibyo uravuga ibya zira zari harya ni ibugarama se
imwaro
narabikurikiye ugeranyije iby'imwaro nibyo bari mu Rwanda izifite ibibazo cyane kuruta izindi n'iziri sivuga ngo zifite ibibazo izifite ibibazo by'umutekano muke no mu Rwanda nako naho zahungiye mu gihugu zahungiyemo ni ziri mu Rwanda izo ngizo namwe mwibuke icyo cyamwaro kugeza n'uyu munsi nta kindi twongeye kumva ariko icyo nshaka kuvuga ni umutekano muke si ukuvuga ngo nge simva ngo u Rwanda rwarabishe ndavuga ko bafite umutekano muke nicyo gihe rero abapfuye bishwe n'umutekano muke wabo kandi akantu ngiye gusubira aho unyemereye nako kuri mudende ya kabiri bari babahagaritse bafashe inzira bagenda babashyira muri iyo nkambi abari babarinze barahari kandi ababatabaye nabo n'abakijijwe ni igisirikare cy'u Rwanda cyatabaye kigira bo kirokora ariko abo nabo bari bavuye muri izo nkambi batashye ku mbaraga batanyuze mu mategeko nk'uko Rwahama yabivuze neza ntibakwiye no kugira ngo bafate inzira batahe kandi barabakiriye hari ubutegetsi bubashinzwe ari ubwo bw'igihugu
ndagushimiye cyane ku bitekerezo utanze Rudatenguha Nsamira Michel
nawe ndagushimiye kuri wambaye ijambo
harundi watwandikiye uri muri Afrika y'Epfo ariko utashatse yuko tumuvuga izina kubera ikibazo cy'umutekano we aratangira ambwira ibyamubabaje muri kira kiganiro
niye ndatekereza kuko impunzi kwisi bazavuga ngo mu kirundi gikona cyangwa se ikiyoni mu kinyarwanda bazita ngo ikiyoni cya Amerika nicyo cya Afrika umunyamurenga hari kwisi naje ni impunzi nicyo kimwe n'abariya bari hariya nicyo gituma naje ntekereza kuko izoshikira none hano muri Afrika y'Epfo nicyo zoshikira muri kiziba nicyo gituma bavuga ngo ikiyoni cya Amerika nicyo kimwe n'icya Afurika nzi kuko biriya bintu byatubaye byaratubabaje byaradukomeje tudakenera gukomeza kwicira umwanzi w'umunyarwanda uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo cyangwa se ku isi yose ntituzabibikira ni kwa kundi wavuga mu kinyamurenga ngo nidufurire amajwi dusorome imbogere ntituzabikomeza guteteka kubera kuko abantu basigaye bapfa bene
umwanzi ninde
umwanzi n'ukwica n'utwanga nimba umwanzi ari satani satani agaca mu bantu satani ntarazuka kandi na yesu ntaza agenda bene ukungu ngo amaruke mu ijuru afashe abantu azace mu bantu abantu bagafasha abantu yesu akaba yakoze na satani azace mu bantu noneho satani yaciye mu bantu
reka tugende dutya abari mu nkambi ya kiziba ariya mu Rwanda ntabwo ari abanyamurenge ahubwo ni abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda benshi baturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
ndatekereza kuko ntambuga ikibazo cy'umunyamurenge ko ndavuga ngo abanyarwanda cyangwa se abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda twebwe bavukiye muri Congo nk'abakongomani 100% dutuye muri kiriya gihugu cya Congo tuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ese abo uwo mwanzi wacu ni wa wundi tuvuga rwa rurimi ngo duhuriyemo, kuko nonagenda nagatuma twishwe n'abantu bavuga ururimi rw'Ikirundi duhurira ku rurimi. Navuze ngo umwanzi wacu ninde? Umwanzi wacu ni u Rwanda.
N'u Rwanda kandi u Rwanda ariko rwakiriye ziriya mpunzi, yaba iziba hariya muri ya nkambi ya Kiziba cyangwa se ziriya nkambi za Gihembe ziri hariya mu Rwanda.
None se mbaza ngo bazi ikintu kimwe Gakwaya, wakwakira umuntu wamara ukamwica kandi?
We, icyo ni ikindi kibazo. Gusa icyo nashaka kugira ngo ubanze aho ngaho uhagurukireho ni uko umwanzi baje bahunga yari muri Congo washakaga kubica bahungira mu Rwanda.
None se ngo nimba barahungiye hariya nuko tuzatwibuka bapfuye mu Gatumba, tukibuka n'abaguye mu Rwanda, kuko nabo bibuka baguye iwabo, kuko twegwaho aho twiciwe niho twita umwanzi.
None we wari mu Gatumba?
Ndatekereza kuko urabizi, kuko tugira itariki 16 z'ukwezi kwa 8 2024 tuzatwibuka umwanzi watwishe NFNL. Ubu nyine noneho tugiye kuzatwibuka noneho n'abacu baguye hehe mu Rwanda, mu nkambi ya Kiziba.
None muri kiriya kiganiro twavuze kwa gatandatu ushize, icyakubabaje ni iki cyatumye ushaka gutanga ibitekerezo hano kuri Radio BBC Gahuza Miryango?
Ni ukuri kw'Imana nababajwe n'ukuntu igihugu cyatwakiriye. Nkagira agahinda n'ukuntu tekereza ukuntu Congo twavutse dusanga duvabazwa, ariko turahunze tugahungira mu bihugu bitandukanye mu Burundi n'ahandi, none abahungiye mu Rwanda bakaba bararashwe n'abantu tuvuga ururimi rumwe, kandi Congo itwagiriza. Ubu nyine kiriyo kiri mu bantu ni kuri twebwe, ariko baba Congo bane ko baraseka ati basubiranyemo. Ese ni gute duhungira mu Rwanda tugwagirizwa kuko ariyo tuva? Twamere kandi tukaraswa kane na gwa Rwanda, kandi tugasuka kandi tukaraswa n'aba bantu. Icyo nico kintu nagize agahinda, ndategereye iyanza n'imvano, ndavuga ngo njewe mbabazwa n'ukuntu twagirizwa iwacu kwa marekani tuzapfira iwacu.
Ariko se biriya Leta y'u Rwanda yavuze, uriya wari uhagarariye minisiteri ishinzwe impunzi n'ibyiza Jean Claude Rwahama, biriya yavuze by'uko bari bagiye gukora ibintu binyuranyije n'amategeko, byo ntago wabonye yuko bifite ishingiro?
Njewe kwisobanura kw'abantu, umuntu asobanura kubera inyungu ze n'akazi ke no kugira ngo abeho ishema, birya yavuze rwose kwa kugira ngo aproteje igihugu cye n'akazi ke, ariko si ukuri.
Ariko si ubundi wowe wemera yuko abantu bakora imyigaragambyo batabanje kubisabira uruhushya kugira ngo babikore mu buryo bunyuze mu mategeko y'igihugu?
Ndatekereza kuko bari abantu bakakoze imyigaragambyo ahubwo baza bavuga hejuru y'ibyo barenganizwa, cyangwa se nibwo baza bakora biriya zose bari bafite duruwa yo kubikora. Nta muntu bateye icyuma, nta muntu bateye ibuye, nta muntu bageze bakoreraho ikintu na kimwe kiri. Ariko ndatangaza bavuga ngo aba bantu bagize imyigaragambyo niba tubwira umuntu barashe, cyangwa se niba tubwira
bavuga ko bateye amabuye.
Ariko mana yanjye, ese ibyo wewe urazemera? Kuko umuntu atekereza kwisobanura nimba ari umuvugizi cyangwa ahagaze cya kintu, niba wowe urabyemera kuko umunyagihugu?
Wowe ntabwo ubyemera.
Ntabwo nzemera ijana ku ijana kuko Demir Nefu tuva imwaro twarakubiswe tugera mu ijenda aho bita Inyakararo tugenda ngo n'amaguru. Ninde twakubise ko twagiye turaswa amakromogene n'ibindi n'ibindi, ariko kubera iki tutapfuyemo abantu? Nuko Burundi bubaye Inyagateka kagira muntu kambuze twari dufite ayo mabuye bari bayakuye hehe? Bari bafite izo mbaraga? Wabonye abantu baraswa bashyira amaboko hejuru bakavuga ngo twebwe dushaka gusa ngo yuborisi yari isigire iyo dushaka, ati izo wabyemera wewe?
Urakoze ku bitekerezo utanze.
Nanjye ndagushimiye cyane, kandi ndanavuze ngo asante sana, ntabwo tuzatinya ikintu. Bavuga ngo umuntu ntatinya ishyamba atinya icyo yariboneyemo. Ndavuga ngo izo zose mbikubwiye kubwira ngo icyo twaboneye muri iryo shyamba nicyo dutinya, ariko ntiducinya izo abantu bakomeza bavuga n'ibindi. Imana niyizi ubuzima bw'umuntu, kandi niyizi disinasi y'umuntu. Tuzaja mu ijuru tuzatuvuga ukuri, tureke kubesha. Kubera iki?
Undi watanze igitekerezo ni Nyandwi Charles uri i Lusaka ku murwa mukuru wa Zambia. We ibyifuzo byose byinshi arifuza kugira icyo asaba HCR.
Yenda binanditse mvuga ati HCR ibishyirahamwe rikingira impunzi, ati barakwiye kuraba ikintu bakora kubera impunzi ziciwe ahantu zategerezwa gukingirwa ntibiboneka neza.
None wifuza ko bakora iki?
Umuntu iyo ahantu bategerezwa kumukingira biba bitegerezwa kuba mukingira nyene
ariko HCR ntabwo ari ikingira abashinzwe umutekano n'aba leta y'u Rwanda
ariko iyo umuntu uravuga yashitse nko muri home base nka Karorero kubaho murasiraho HCR nayo nyene irakwiye kugira icyo yofashe mu gihe abo bantu bashitse aho hantu
nicyo nari nkubajije ubona HCR yari gukora iki cyangwa yakora iki
HCR irakwiye kubera abo bantu bishwe muri kampe ntihaba HCR icyo jeze nayo yategerezwa gukora HCR ni uko yokurikirana n'abajya bapolisi bagize rya iyicwa ry'abajya abantu kubera bajya bapolisi barafite umuntu yabahaye uruhushya rwo gukatsa ariko ikindi navuga hamwe abajya abantu nabo baba bagize imyigaragambyo idakurikije amategeko nabo nyine bo baba bagize imyigaragambyo neza
reka tubanze ku cyambere icyo waruvuze ko HCR yakurikirana abo bapolisi HCR yabatwara mu rukiko yakora iki
ngo HCR yakwitura ubutungane kubera abajya abantu barafite umuntu yabatumye umuntu yababariye ati ndamwarasa
okay yakwitwara mu butungane bwo mu Rwanda
je mbona yakwitwara mu butungane bwo mu Rwanda byananirana bakaba bakunguruza
hanyuma warunavuze yuko ziriya munzi nazo zaba zarabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko uko niko leta y'u Rwanda ibivuga bo bubona byagenda bite
ngo hamwe ziriya munzi zaba zagize imyigaragambyo idakurikije amategeko nazo nyene zaba zarakoze amakosa
icyo gihe rero byo byagenda bite
icyo gihe je numva ntakurikiranwa byaba ari hari kubera baba bararenze amategeko
Ibitekerezo byawe byari ibyo?
Murakoze cyane, murakoze.
Okay, urakoze kubitekerezo utanze bwana Nyandwi Charles aho uri irusaka muri Zambia.
Murakoze cyane.
Ndangirize kuri uyu uri muri Amerika we aratangira abibwira.
Nitwa Michel Gahakanyi kaba ndi umuyobozi wa diaspora y'abakongomani muri Amerika. Rero nifuje gutanga ibitekerezo byanjye bivanye na buriya bwicanyi bwabaye hariya kuri ziriya mpunzi z'abakongomani bene wacu kuko mwabyumvise ni ibintu byatubabaje cyane kandi twumvaga ko uburenganzira bwa kiremwamuntu bwagombaga kubahirizwa rero nakurikiranye abantu mwagiye muganira bavuga ukuntu impunzi zidafashwe neza zitahawe uburenganzira kugira ngo zitahe iwabo rero nkatwe turi mu bayobozi b'abakongomani muri diaspora natwe twumvise kutanga ibitekerezo byacu ko bakagombye kubaha uburenganzira busesuye
ariko ngira ngo niba warumvishe ikiganiro cyacu wumvishe uhagarariye ministeri ishinzwe impunzi n'ibyiza mu Rwanda Jean Claude Rwahama wavugaga yuko ntabwo bimwe uburenganzira bw'abahubwo bo bashatse kubikora mu kajagari babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda
ndabyumva nta kajagari kabaho umuntu w'impunzi niba amukurikirana HCR ifata umuntu w'impunzi nk'umuntu udafite kivugira k'umuntu udafite icyakora icyo cyose sinumva kajagari ko tuma leta ifata ikica impunzi ngira ngo warabibonye
ariko ibyo byo kwica n'uwo uravuga ngo barabibonye ariko leta y'u Rwanda irabihakana ivuga ko ahubwo bo bashatse gukoresha amabuye ko abanapfuye baguye muri izo mvururu ikanavuga yuko byanatewe nuko bo babinginze kugira ngo babikore mu buryo bukurikije amategeko y'igihugu baranga
ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo igipolisi cy'u Rwanda ni igipolisi kiri professional hariho uburyo bashobora guhandura icyo kibazo batisha abantu hariyo tiyagaze bakoresha mu migaragambyo hano muri Amerika haba imyigaragambyo buri gihe
ariko ibyo barabikoresheje
bari kubikemura nta rero nta birahagije kugira ngo umuntu udafite intwaro birahagije kugira ngo umwirukane hari igihugu cy'u Rwanda gifite knowledge ihagije sinumva impamvu bakoresha amasasu bakicaba niba mwara bashize kureba muri report za ACR yemeza ko abantu bapfuye kandi
ariko ntabwo yemeza ko bishwe n'amasasu y'abasirikare cyangwa abapolisi b'u Rwanda
serereko ibyo nkubwira ndabizi barashobora kubesha abazungu n'abandi n'abandi ariko hari abafata abandi turabizi barashwe n'amasasu y'abasirikare bapfa abantu bare ibyo ni ibintu bigaragara hariho n'amavideo hari n'abafashwe n'amavideo n'amafoto ibyo ni ibintu bigaragara sinumva rero ukuntu leta yavuga ngo ntibishwe n'amasasu bishwe n'amasasu ni gute wokwica umuntu utakurwanya umuntu udafite ikigwanisho icyo ari cyo cyose
ariko abantu bafasha amabuye barimo baraterana urumva aho ngaho hataba hari ikibazo
amabuye niba warabikurikiranye bari bamaze iminsi hariya nta kintu bigeze bangiriza nta kintu ntibigeze bateribuye ku biro bya ACR barevandikaga simply droit zabo kugira ngo bumve ibyo basaba ACR ibyo rero ntabwo numva ko ari impamvu bishobora gutuma leta cyangwa igipolisi cy'u Rwanda gifata kikica abantu ibyo ni ibintu dukundana ni ibintu bigomba kubahirizwa nk'u Rwanda rufite amateka atakagombye kuba aribo bagakubye ibintu nka biriya nk'u Rwanda ruvuye muri jenoside abakongomani ni abantu bakoze contribution ikomeye kugira ngo bagere kuri buriya bwigenge murabizi contribution harimo abakongomani benshi bafashije abanyarwanda kugira ngo bagere kuri aya mahoro arambye
yatubwire twumve
usubiye mu mateka y'u Rwanda igihe bafashe u Rwanda abakongomani barahagurutse bafashe ya mbere nibo barwanye mu nkotanyi barabafasha bagera aho bafata igihugu
hari ibyemezo ufite
harimo ingero nabo barabizi ndabifite ndabizi ibyo ni ibintu bigaragara hariho abo tuzi babigizemo uruhare so na n'ubu muri mu gisirikare cy'u Rwanda hari abahise kubamo abanyarwanda harimo abafitemo abavandimwe uwahise kubamo umunyarwanda afite uburenganzira bwo kuba umunyarwanda kimwe n'uko nanjye ubunyine ndi umunyamerika ndi umukongomani nahise kubamo umunyamerika ibyo ni ibintu bisanzwe ku isi ariko sinumva ko ibyo leta y'u Rwanda yakoze yakagombye kubikorera impamvu
urakoze cyane ku bitekerezo utanze bwana Michel Gahakanyi
murakoze cyane kandi nagombaga kurangiza mpapore impunzi zose zahuye na biriya bibazo zabuze abavandimwe bifatikanyije nabo mu kababaro bafite hariya ndibaza ko Imana izabafasha bakazabisohokamo ibyo bibazo byose barimo murakoze cyane
aha niho turangirije iki kiganiro cy'imvo n'imvano ikiganiro mwakurikiranaga no kuri radio Humuriza FM mu Burundi mushobora no kukibona kuri Facebook ya BBC Gahuza ndabashimiye mwese mwagiteza amatwi mwari kumwe na Ferenga Kwaya naho ubutaha.